We'll be right back. Abantu abayifunda intente, nomungazamanja. nobody no 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 begging me in village and I said and I lose dingy same more Seba for me in the belly no 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 begging in village and shonke begi kanda panchi mina ngiqhubeke angathemba izinto zizojika kunzima emhlabeni yonsuku shonke begi kanda panchi mina ngiqhubeke themba izinto zizojika
Isimo siyajika Wena nathula Sishintsha magiya Jelu kala ngakusubanda Kala ngakusuthesha Kwa my my aklala Ebengibuza ngawe
Got them for now, and I'm still showing the line. Yeah. We'll be right back. Ferrari.